Buga sawirka midabada bisadaha buga 4-10. Sheeka xariir, akhriso lana soco sheekada. Ma doonaysaa inaad ku sii wadato la ciyaarista sheekadan? Waxaa yaalo buugag masawiro leh oo bilaash ah. Ciwaanka buugan ku qoran. Kala soo bax PDF si aad ugu ciyaarto dhuudhuumasho bisada yaryar oo waraaqa ah. Ka raadi buugaga aad u fiican iyo buugag sawiro leh maktabada deegaankaaga iyo ciwaanka buugga ku yaalo.